Radio Pulpit, 657 AM.
Dumisa ba America fela ba radio pulpit le bitso le matla le phorosana mo rena Jesu Kriste le dumisa ke moruti masimo mo mosong wa ka tsena. Rata re lebella le fukola modimo mo Job chapter 19 re bala verse 25 fela. Yona ere fumane ba le ga ka tsela. Ere me nna ke a itse gore mogolodi wa me wa phela. Ke yena yo o nnelang ruri o tla ema mo godimo ga lerole. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, in Jesus name. A tlatse ka dimetlholo, miracles, a direle metlholo, a direle science and wonders, in Jesus name, amen. Motswalla ratang, ke rata re lebelela kgang ye phenyo mo mathateng, triumph in trouble, mo re badileng mo teng moo. Now lefoko la modulo le tlhalosa mo le re, Job knew he served the Lord God, the eternal omnipotent Lord. Mudimu arke direla mudimu ye mogolo mudimu wa bo sakhutling mudimu wa matla o tlhara matla a o the El Shaddai. His God was aware of his situation. Mudimu aware le situation ya hao yo feta mo yona. When suffering and pain comes our way, we can rest in the fact that our Redeemer lives, murekuludi warona, the Redeemer, mukhuludi, Jesu Kriste ka sebele, the anointed one and his anointing. Wa phela Jesu ona, ha go lebitleng, o ile a shaba tsoga gore na re tere phele. For I know that, go nyakega batho ba tumelo ya ke a itse, I know that my Redeemer lives. Ke a itse gore wa phela, and he shall at last, he shall stand on the earth. Murekuludi wa ka Jesu ona. This reveals the perspective Job had in his trials. Lo yena o feta mo mathateng matshwenyego a o ka ba le phenyo go tshwana le Job ka mokgabua mo re balang mo teng lefoko la modimo fale. Ere Job remembered many during the trouble, history a gopola dilo tse dintsi mo ba bantsi bile ra mo gopola le rona ha re bala ha re feta mo mathateng. It trouble greater than most Job's three questions. It's a dipotso tsena na le tsona gore who can bring a clean thing out of an unclean. Mo Job 14 mola mo verse 4 fale are ke eng mang ya ka ntshang se sephepa mo se se maswe. If a man give up ghost, ha motho a shwa o tla boela phela hape. Job 14 verse 10 fale Jesus came to answer this question. If a man die, shall he live again? Job 14 verse 14. Job defeating depression mona mo khatello ya mona hano tshepo ya hae a e beile mo mogoloding wa hae Jesus, the Messiah, the anointed one. Ya tlotsitsweng Jesu na ira metlholo Jesu a ntshang batho mo ditlalelong present pride. Job ona le his faith go batla tumelo fela. His faith reached beyond his present pride. Tumelo ya hae ne ya subela ya fitla sefapano go Jesu na santse a tlo mo tshela ko teng. That's how bolela ka mogolodi mo ditsala tsa gae mo re bala mo verse 25 fale o ba bolela mafoko a know that my Redeemer liveth. Ke a itse gore mogolodi wa ka wa phela. The work of the Redeemer, hobala Leviticus 25, verse 25 to 55, ne le motho ya rekollang ditsa motho tse di neng di mo latlhegetse ka nako ya mathata. Now, dilo tso tsotlhe tse di go latlhegetseng ka nako ya mathata. When men fell into sin, lentswe la modimo le re o ile a latlhegelwa ke tso tsotlhantshiwa le ko tshimong ya Eden, a latlhegelwa ke position ya gage ya go laola, the authority e modimo na mofile yona, the power, the rulership, di tlonolofatso a tsena mo dithogakong. The relatives in dire need mona re bona gore dilo tse boifisang tse re na leng tsona mo o ne a latlhetswe ke metswalle lelapa la gae le lotlhe. The Redeemer comes and frees him. Re bona mo gore ga o latlhetswe ke dilo tso tsotlhe mogoko mo rekoludi mo khuludi wa tla a di baye back ho ya ka verse ka le ngwalo re le buile mola la Leviticus. Rescue brings responsibility. How setso kholotswe o tshwanetse gore o be le maikarabelo mo Deuteronomy 7 verse 8, love and obey him. Ntle kholo ko re tshwantse re rate modimo re mo utlwe ka dina go tsotso tlhaka one ke yena re tlamelang. Everything belongs to him. Modimo ona wa rona one. Deuteronomy 15 verse 15 iri show his love o re bontshitse lerato la gae le tlhokomelo wa re bontsha ka dinako tso tsotlhe gore nne setsa pula o re utlwela botlhoko modimo ona o tletseng boutlwela botlhoko. Deuteronomy 24 verse 18 iri show compassion modimo ona and mercy bo utlwela botlhoko le kgauhelo fela bjalo monna mongwe a re mogau o ga o sale o mphitlhela ke maketse fela. The redemption is a reason for praise. Re tshwanetse gore re mogalaletse Psalm 107 verse 2 fale le 136 verse 24. Re rorise modimo yaro Job o rorisa modimo. He worshiped God. Job's faith mo verse 25 he wants to mean faith is supernatural. Faith is based upon the word of God. Faith in Christ, faith in the works of tse morena Jesu a re diretseng tsona ke yona e etsang gore re kgololosege ge re tlhakana le diproblem malwetse. Nothing is difficult, nothing is impossible with God. Notice that Job's confidence mona morubala moteng. Job's redeemer identified. Christ is the redeemer. Hobala Galatians 3 verse 13. Ere Jesu Kriste o ile a fetoga thogakwa a fetoga a curse in order for us to be blessed. O re tle re a tsea thogako ya rona the generational curses go tlhoka ga rona everything. Madi a hae go bala Romans 3 verse 24 ere he restores us to the relationship le modimo. Dilo tso tsotlhe di boela sekeng ga o fitlha mading a Jesu o ba the son o ba the daughter of God. Colossians 1 verse 14 fale e re o re kgolotse bolela ka kgolole o re ntshitse pusong ya lefifi fale o bala verse 13 a re kenya pusong ya morwa wa gae ya lesedi. 1 Peter chapter 18 ere re kgolotswe ka madi a Jesu, madi a senang sebala, madi a senang nyatsego go bala mola mo verse Peter chapter 1 verse 18 fale lefoko la modimo le re he ever liveth wa phela wa re rapella. Re na le thapelo, re na le morapeledi, re na le mopriste e mogolo ya re rapelang yo thapelo ya gae e kekeng ya palelwa ke gore e arabiwe. Lefoko la modimo mogale go bala mo Revelation chapter 1 verse 7 to verse 18 le tlhalosa gore ge a re ke ne ke sule ke a phela ke tshwere dikhii tsa lefu le tsa bodula bafu. This redeemer yo Job a bolelang ka ena a na le ntshepo e kana-kana le wena o ka ba le tshepo mo wena. He will stand in the latter morago upon the earth. Revelation 5 verse 12 fale le verse 19 this Jesus is coming back to take those ba ba dumelang mo go yena a ba tsenye into eternity. O thoma o tsena mo eternity gona bjaanong ga o dumela mo wena. Death and all about him how do mela mohena, but he knew his redeemer lived. Job ona le bane le lefu a le nka sha ke a itse gore my redeemer lived, ke a itse gore ke tlotsolla pele ka bophelo go nyaka tumelo ya I know the e seng ya o phopholetsa ya motlhomongwe. Children dead o bua dilo tse bana ba gaya ba bone ba tlhokofetse lehumo la gae wiped off ka mo letsatsing le le one fela tso tsotlhetsa fela. Job had sure hope in a world of uncertainty. Job's future fale o bala mo verse 27 in my flesh I shall see God ke tla bona modimo gape ke tlo tswelela pele le ge ke le mo maemong wa ke tlo bona modimo. Ke rata go rapela le wena motswale ya rategang gore tsatsi la ka tseno modimo a go thusa. This Jesus is here today gore le wena a go ntshe mo mathateng a go kgathetse gore ke ya makanangkang. Modimo ka lebitso la morena Jesu ke itse gore o modimo yo an omnipotent God o matla a wotlhe o El Shaddai, mudimu wa rona ya lukileng, you are Jehovah Jireh, ya Jehovah Nisi, mudimu wa rona ya lukileng, you are the provider, udilototo ke Jehovah Rava, you are the healer, kia rapela kore, emule mu ya suffering, afita mo suffering and pain, muleta tila ka jenu jaka chobe fana, kia rapela kore, mudimu wa ka mufet the faith that I know kore, mukhuludi Jesu Kriste wa pila, meata pile, restore him, toto ke tse di mulata ke tse, ale mule fatse mfa mudimu wa ka, in the mighty name of Jesus,
it's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Detoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.